University of Bosi, University of Walaga, one Harkan Dikatani, virus, Corona, Harkaranama, Gulles, Sudanda, Jerani, Tamanani, Hojanet, and Viago to Jerajan. Virus Corona, Kabiya Bafatana, Iranama Gargaru and Tijani, Nakor Malkat, which was University Tana, the Bishan work.
Hojigigisan, Hospital, Referral University of Lagafi, Itigaftaman, College Faya, University of Laga, Doctor Thomas Gintalon, Wereri Corona, Ethiopia Kisatir Gamula Tijel Kabe, Tangalaitin, Harkakul Kule Sudan Danukan, Sanitizeri, Omishudan, Hasaf Ablegara Graf, Kinajrachi Manijuru.
Manatini, Dorkansan Kisati, Sanitizeri Copation, Iraf Sutre, Gakatarate, Hospital Kenya, Utoroma, Corona, Varisinkuni, Kaindura, Bucket Sanitizeri Copation, Copifani to Rejura, Kirga Kumikuni. Kai buat demo, wan tesa berbaju, suka semua ti etanolis je cun alkoholis an argan ni, kira jah suka fabrikan lagi, tapi demo biro kaya romian res.
Amma mata angalatin kulkulina arkaay gachudan dankana amma momishtani rabsitanitu.
Amma mati gara litira kuno tokori rabsine jira jechuna.
Fakkeenya
hospitala gita hospitala harju hospitala sire sankana rabsine jira. Nikani bufata fayya jirani. Bufata fayya gudina wallaka ba kese jirani. Kara wajira fayya wallaka ba wajinda urani. Tani visi rabsine jira jechuna. Eta ega takat bufata fayya toko vigara litira shani. Ustabil temu gara litera kurani. Ayat double temu wajira mutuma ada. Tangan ada darwani juga apa tu? Wajira toko toko si yudkat litera seni tiaga kurani ti. Altakat isani laca jiraji cula.
Itikaftaman wajira gumsa faya gurno laga ba obosonan desaling hospitali referala university laga sanitizeri litri ibato kuf jatemi sedet. Kenef bufatali faya jatemi furtani frapsu sani rubbatani. Wera adunya tiar do mekan dursani tisud af. Wan hujat ajar rajaan akan setiap batu.
Wanau mungkin ini untuk tol kawatan itu electronic media saya dalamnya like FMI, fana huye huye tiakimu ta kesumati kawan negara university kan hospitalan akan terkaya dalamora. Di saat ini maafi, wanau ke nama era cura kama sana. Kama kanin montar kofaya dalamnya audio kamna operasi kawaraba mencura. Isa faya dalamnya ganda kesat. Ana ambulansi konkolato ta montar bo fayedam ne sanan wannon kenna majirajura ballinan garo amma kan nu bitare ne wannon kenna ro wannon mana mana kan jira majura onni kuno jetto da extensioni fayati dni jirumini barsi sonni jiru isan kanas fayedam ne ogeyi bu fatati ogeyi sarika ana rajiranis fayedam ne amma ballinan wontano ni tade majuru mana mana odi fanno kenna mu kana rajura kanan wala mato jetam tokko wannon kana tu mana mana de ma me kenna ma de ma Ini lama famu, namun ni je atau kuasit dia ada ragalan. Inggal me famu, inor do famu, kursi berbaisa mati sani fisani tingkan nama cula. Halakanan itu tu maka kabur afiali kucai. Rakanan itu gunung mo, ukulina saya kurabi. Oji monitoring ino jatama. Kebalatan imo mana gahansar kodi gur, kodi kenapa cula. Karena halakanan itu
Itikaftaman, Kutai Alfaya, Hospital Referral University Ambo, Doctor Gomfamotis Gamisanitin, Hasabra Tuju Venokin Najarani Nalati, Sanitizeri Omishudan, Kamule, Hasagara Graf, Rapsajrachu Sanidu Batanijuru.
Nano, literally Pashani Hol Kantauda, Kanisanko Pesani, Nisanko Pau, Alkoli Kava, Lisirini, Aka Archikin, Alkoli Ningokoks in Afghan Devaratan Fayadamnu, Adrojin Peroxidi, Bisota Salpan Matu. Fidde kampanye dujara cura. David still waiteri. Okan mau bishang kul kulu raka. Walit tidak ada mewan. Toda arfan kerana ikan. Pesa turre, sekarang aku pesi ni, hospital ota, kau ni kena kese jiran, hospital kena dah balat, hospital ota sedetan, akak semua le, sekterale, motumma, kau ni kena kese jiran, kese tu, akak magalam mot je cura, ini buhata koyya, nanu kena tujuh jiran ini, rasa me jiran cura, tolu manje cura.
Eh, amma kung gad, etniya do doktor, garful rati, isin ras teh, hawa serra mal tu ikam.
Ni ok kena tiga, ni yanu, ni pun amma dan dengye, itu saf kampanye dan, namni ala kami nofra itu suka bakan jen. Urutkan nuti ojennye kan malay dah benda tan sanitizer atau kan afi amma nano alkori garap litera kuma sedih tikan ni aduin bin najenye tika ya ada jero isanis nano finjat kanom misamu wajini nasa jero
university wong kunen halat fayadam mesaletin kulkulena ofi ega cudan dani fi coronavirusan yuf ratisu fayadan kan ratargan halakan kan isan ibsan rakong kuna kafura movies wanu jat charger jalan ibsan ijuru
ega iru wenu movie bakat ada demnus yookiin immoo hubannoo humnee deebinee bakka sana irra deebinee ilaalaa turre. Akkamidha jijjiirama fideeraa yookiin immoo manni waan itti dhugan akkamitti fayyadamaa jira kan jedhu sana itti himaa turre. Sana keessatti egaa alkoolii keenya iddoo tokko tokkotti fakkeenyaa fi mana ishee keessatti fa'a mana ishee jalatti hin argina. Bakka itti laanne fa'aatti iddoo itti argamutti jira jechuudha. Namoonni immoo alkoolii kana akkuma qorichaatti fayyadamu. Akka qoricha lunaan siin jiru akkuma isaanii irratti nama ishee buusanii sirriitti illee harka isaanii waliin ga'anii ittiin haxaawwachuudha. Edda akkuma qorichaatti buusaniif akka isaan itti fayyadamanii sana sana agarreera jechuudha. Akkuma agarreen immoo suuta jenneetti siqnee akkas akkasiin fayyadamuu qaba kun sirrii miti jennee hubachiisna jechuudha. Waanuma personal protective kan irraa dhorku kana jechuudha. Usatee fayyadamuu akka qabu sanaan dhaama jechuudha. Keessumaa fakkeenyaaf ogeeyyiin fayyaa illee wantoota qaban sana sirriitti fayyadamuu qabu jechuudha. Amma kaleessa shaambuu yeroo deemne magaalaa keessa inni 95 isa jedhamu maaskii kana fayyadamanii kan namoonni waa'een kan fayyadaman argeen ture. Inni amma sirrii miti. Inni 95 kana gaa eenyuuf kaa'u qabnaa hojjetaa fayyaa isa dhukkubsataa kana yaalu yookiin isa dhukkubsataa kanatti dhiyaatu sanaa fi tokkosannee.
Amma wanti argaa jirru hubannoon uumamaa jiru malee bakka tokko tokkotti ammallee namni fageenya isaa eeggatee kan deemne deebi'ee immoo walumatti dhiyaachuudhaan kan jiraatuu fi gorsuma kanallee baay'inaan kan hin fudhanne baay'ee isaanii jiraachuudha kan argine. Kana qofaa miti amma kan naannoo tokko tokkotti kan arginu namoonni harka isaanii illee dhiqatanii jiru. Bakkawwan hoteelotaa fi lafa tajaajila kennan baay'ee irratti naannoo bishaan kaawwamee saamunaa wajjin kan argine baay'ee isaanii jiru. Kana malee immoo namoonni sanitaayizarii yookaan alkoolii irraa kan hojjetame harkatti illee fayyadamaa jiran hin jiru. Garuu inni kun immoo hanqinoota tokko tokko qaba jechuudha. Namoonni tokko tokko harkuma isaanii callisanii ammoo xiqqoo ammishee gahaa kan hin taane harkattiin of tuqanii akka waan inni ittisuu danda'utti illee kan fudhatan hin jiru. Otoo saamunaadhaan harka isaanii deddeebanii dhiqataniidha inni guddaan gaariin. Yommuu lafa bishaanii fi saamunaan arganne jiraatan foolii yookaan saanitaayizarii kana hammisaa gahaa ta'e fayyadamuudha.
Weerarri vaayirasii koronaa iddoowwan yuunivarsiitiiwwan kunneen itti argamanitti kan uumamu yoo ta'e qorachuudhaa fi yaaluuf qophii taasisanis haala kanaan kan isaan dubbatan.
Naannoo keenyatti yookaan godina keenyatti jechuudha yoo ni mul'ata ta'e iddoon adda itti baafnee yaalu tursiisuu dandeenyu adda baafnee jirra. Yuunivarsiitiiwwan keenya kaampaasii Awwaaroo keessatti ammaaf jalqabni irraa baalamaa ogeessota ramannee jirra. Yoo immoo namoonni kun namni shakkaman kun yeroo bakkaaf yeroodhaaf kan turan inni kun dabalataanillee akka hospitaala keenyattis iddoon itti adda ba'anii jiraata. Laabiraatooriin isaanii poozitiivii agarsiisa ta'e yeroodhaaf naannoo dhukkubni sun laabiraatooriidhaan adda ba'ee keessatti argama ta'e naannoo hospitaala Gudar tajaajiluma kanaaf adda ba'ee ogeessota isaanii illee leenjii laannee fi jirra. Akkasumallee akka hospitaala keenyattis namoonni iddoo sanarratti illee yaaliidhaaf tajaajila kennuu danda'a.
Kan hundumaa caalu garuu dursanii of eeggachuu waan ta'eef hawaasni gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun weerara koronaa dursee ofirraa eeggachuu qabaa jechuun ergaa dabarsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboo.